xeebta uu ka dhex booday ciyaarta weyn oo wax yar ayuu ka weyneeyey. Buugga ciyaarta weyn bogga 14-aad akhriso lana soco sheekada. Ku soo dhowaaw ciyaarta weyn. Waxaan rajaynaynaa inaad bilowdo ciyaar weyn ama meel qof walba iska leeyahay, meel kasta oo aad aado.